saraakii shacabka gobolka Iowa ay ka warbixinaysay usbuucii saddexdeed oo isku xiga oo kiisas cusub oo la xaqiijiyay COVID-19 ay mar kale kor u dhaafaan 10,000 usbuucii la soo dhaafay. Ku dhawaad rubuuc ka mid ah kiisaska cusub ayaa la sheegay inay ku jiraan caruur 17 iyo kiyar. Iyo herkii wanaagsan tijaabada 14 maalmood ee gobolka ayaa weli ka sarreeyay 900%. Todobaadkii labaad ee hore xariir ah 81 qof oo kale oo reer Iowa ah ayaa la xaqiijiyay inay u dhinteen COVID-19 usbuucii la soo dhaafay. Tani waxay tirada guud ee dhimashada ku dhigaysay in ka badan 65,000. Gobolka wuxuu soo sheegay 624 Iowans oo hadda isbitaal la dhigay fayrasku. Taasi waa xoogaa hoos u dhacay tirada todobaadkii hore. Sida laga soo xigtay CDC, 63,000 Iowans 12 kuweyn ayaa si buuxda loo tallaalay. Fasaaladu waxay u guran qadka tooska ah oo ardaydu kulliyadda qabiilka Little Priest oo Winnipeg oo Nebraska ayaa kadib markii oo kordeen kiisaska COVID-19. Warbixin isbitaal todobaadle ah COVID-19 ayaa muujinaysa isbitaal digid sare oo ku taal Sioux City, labada xarumood caafimaad ku waaweyn. Tirada dadku dhintay dhibaatooyinka fayrasku ayaa korday 6 mar kale oo iskara dhara 239 ee degmada Woodbury tan iyo balowgii faafida. Waxaa jiray 506 kiis oo cusub oo laga daray todobaad guudihiis oo hoos ugu dhacay 35 markii loo eego todobaadkii hore. 405,000 dadka degan degmada Woodbury ayaa si buuxda loo soo tallaalay, taas oo ahayd kordhin 500,000 ama 500 qof oo dheerid ah. Markii laga hadlay isbitaal digsta, waxay jiray 402 bukaan oo laga helay cudurka toogan iyada 30 ay loo dagaalmaan COVID-19 oo keliyay. Taasi waxay ahayd boodbood 50% hal todobaad gudaheed. Halkii fiicnaanta imtixaanka 14 maalmood waa 16,000, taasoo muujinaysa fiditiinka bulshada sare. Xogta ay sii deeyeen saraakiisha caafimaadka ee maxalliga ah waxay muujinaysaa heerkii ugu sarreeya ee waxyeeladu dadkii da'da yar ee degmada, gaar ahaan dadka jiray 50 wixii ka yar oo ay ku jiraan 17 iyo wixii ka yar.